girl, you are my day. Girl, you are my day. Girl, you are my day.
Baby girl, you are mine.
Baby, sasa nikupeleke kwa baba na mama nilete na posa fanye haraka ili nije nikuoe.
Never let you down, forever together tuishi my baby. Usiniache down, kama tanguka naomba ni baby.
Wendo wife material, napenda kila time kukuona.
Oh, na, na, na.
Wendo wangu kimbilio, doctor nitibu homa. Baby ni bebasi mimi one time, foto tapo kwenda ntakufata. Oh, nisha data. Oh, nime data. Sende mbali. Cheka, deka, deka, tukiwa ndani. Ofile nikikufikisha, nanungunika
kitandani, yeah, yeah.
Toka moyo kana dunda, dunda. Ukinacha nita konda, konda.
Kimeritika ukinifunga, funga.
Yeah, yeah.
Nana, yeah. You can make me slow, nipo lole, na kutaji till the morning. In the night we show, give me shut down, checking on, niko bone. You can make me slow, nico lonely, no go change it till the morning. In the night to show, you give me shut down, checking out, nico bone.
Baby ni bebasi mimi one time, kupoto tapo kwenda takufata. Oh, nisha data. Oh, nime data. Sende mbali.
Oh mama,
it's your boy with you.
Na na na, Primo, deep. Oh.